dajimsafi.com.
Mbona bado mapema, ongeza kelele, punguza kuhema, leo takulaza mala pema, hapa silali mpaka kupe kilema leo. Baby hauna mipaka, sinaweze na bado unaniwasha. Kuna muda kama umechoka, kitaka kutoka na bado unanivuta. Awe, unanivuruga, unanichanganya sana, punguza kunitazama, unaniwa kinoma. Kama namuonea vile anavolia lia, kumbe amefaulu shule, kapewa cheti cha injinia. Eva kapuliza kipenga, mechi ndo kwanza inaanza, ukishambulia rudi kukaba, imechi lazima kushinda. Pindi nipo darasani, asubuhi, mchana na jioni, kanipa fumbo ndisakera mani, nimeingia pa kutoka sipaoni. Kama nakimbiza mwizi, sura ya mbuzi, sicheki na wote, nae ana makuzi, mtoto kikojazi, kapaloesha kote. Napumu, napumu, napumu ma, mbona umedelay kama betri nazima. Nimefunga kilema ya nitoka jana, leo mechi ya ishi ya nino ma.
Like it was, you guys, I am butter.
You can call me.